Tava quente pra curar. baba kutula tula Zaba kwete fya kulia Zaba kwete fya kufwala Zaba kwete bakulala Baba kutula tula
Shikulu
Shikulu Na kwene tuwa babata Baitunga babulu Kutiba sule shiali
Shikulu
Shikulu Afeni tuwa papata Wantunga wa mulu Kutiba sule shinari Lole shie
Lole
shie ni tata Ame shi lomba ya fika Mumu koshi wandi Lole shie Lole shie ni tata
Oh,